wasiirada wasaaradda amniga cadaaladda qorsheynta iyo wasiir dowladaha madaxtooyada iyo agaasimayaal iyo xarunta madaxtooyada ka qaabilay wufdiga hoggaamiyaha isku duwaha barnaamijyada sare ee IOM kulankan oo socda qaadi oo iyo waladanka wasiirada iyo waliba madaxda ku dareertay IOM ayaa lan ku hadlay dardargelinta mashruucyada nabadda wasiirada wasaaradda amniga cadaaladda qorsheynta wasiir dowladaha madaxtooyada iyo wufdiga ku mahadnaqay booqashada usbay dhaba halka deeri wufdiga uu soo gaamiyay isku duwaha barnaamijyada sare ee IOM wasiir dowladaha madaxtooyada koonfur galbeed maxamuud maxamed qayre ayaa kulanka ku reeda warbaahinta aan ku warbi walyaay markaasay lan ku hadlay
bismillaahir rahmaan rahiim geeka waliba madaxtooyada kulan kulmay madaxa sare ee hay'adda IOM ee Soomaaliya iyo madaxa hay'adda IOM ee Koonfur Galbeed raxiiska Koonfur Galbeed marka runtii waliba la kuwada hadlayay mashruuca nabadda la raaw kaasoo dareero doona muddo 7 sano ah oo toosna la shaqeeyo doona wasaaradda shalay wasaaradda arrimaha cadaaladda wasaaradda amniga iyo wasaaradda qorsheynta marka runtii waalay bahay kulan oo waxyaabo badan lan ku wada hadalay dhamaan wasaaradahaas oo qusaytoona ka qayb galay sida wasaaradda cadaaladda wasaaradda amniga iyo wasaaradda qorsheynta iyo madaxtooyada oo yeen ku joog ku haati marka runtii waalay bahay kulankan kulan oo aad iyo aad aan qiimo badan aad iyo aadna walbadan la iska fahmay la isla goraday insha Allah walaahto ku dambeeyno mashruuca si toos ah aan bilaawdo doona waalay bahay rajaynayna in guul in ku dhamaado mashruuca insha Allah
kulankan ayaa waliba uu sidoo dareere sidii lan dardar geli lahayd arrimo nabad ee hay'adda IOM iyo kuwada deegaanada Koonfur Galbeed